wax ma nu may def nga bal ma ku dina te keur gi naaj na so fi nekul du naat xam nga ko bebe mak yow du jeex you know wax ma nu may def nga bal ma ku dina te keur gi naaj na so fi nekul du naat xam nga ko bebe mak yow du jeex you know ma dekk di la ton ngay balo jek nga te tay taxi mando ay ya fessi sama xol bi dama ju munu ma la bayeu la nop talk to me listen to me come for me len la 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 do it to me listen to me come for me come for me my baby should be the guy with my should be the guy with my sorry na mo do di na jalena wena should be the guy with my sama should be the guy with my should be the guy with my sama should be the guy with my sorry na mo jalena gudina wena should be the guy with my wax ma nu may def nga bal ma ku dina te keur gi naat na so fi nekul du naat xam nga ko bebe mak yow du jeex you know wax ma nu may def nga bal ma ku dina te keur gi naat na so fi nekul du naat xam nga ko bebe mak yow du jeex you know do dem ti di ma fi baye ma wet may fatali ko ni ñu daan dundé nga xol ma beug ma gis rey ju neex je sonna si yow man de len lay ñaan te ki teral nga kontan sagal ci say morom jappal ma jappul baye non non bul tay bu dagul dik tay way tay should be the big guy with my mama should be the big guy with my mama so na mo ko di na jale na wetna should be the big guy with my mama sama should be the big guy with my mama should be the big guy with my mama wax ma nu may def nga bal ma ku dina te keur gi naat na so fi nekul du naat xam nga ko bebe mak yow du jeex you know wax ma nu